Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe oɗo sa sakiko mawɗo Ousmane Diko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴuwde maison de la presse Ila Bamako yo wiide on keɓire waaga e lanɗo hulle mo wuuri. Onon ñalaaɗe hannde guɓe imgade e wonduɓe muɗum ɓe kañum e asiya ngana foccondirɓe e hakkillaaji. Oɗo kabaru ana sullini yimɓe kiiɗal hannde, ndenno gooto gonɗo toon wi ana hulta pati walde immo hakkunde majje. Hooreji hirduɓe laamu wi oɗo kabaru ana sullini fa sanne, ndenno kanko Soumaila Cissé o wi malinkoɓe fuu ana kaani rentude tinno du ngartira kaaldal saabe de fa hannde ko jogo lobbo heɓaaka. Hono wiyete ñande ɗiɗi julde fuu wayde gollude laati ko hono tabbayle gollirɗe mali, yo ka mboka mbonka woni hannden oodu, ndenno yimɓe kewal e gollirɗe ɗo Bamako ɗo fayso alalbaara nde wona yo golletede noon. Hono haɓɓitiɓe fa warde e commune aji kumanike keeñe fa sanne dow rende yimɓe e jawle mumen fo ley julde nde ɗo. Ndenno ɗo Bamako ɗo pompe en jalti ko yata fa laabi capanɗe nayyi e joyyi, ndenno capan tato en jetton du limtama yo barmuɓe batte kasaraji laawi. Yo ɗi laato hono kibaruji meɗen kikiɗa ko hannde bisimilla moɗon e dow studio tomani. Ɓe kufinaji bulabule ɗiɗon hono keddike e ley ko Bamburo fusi nokku ekkitirɗo baasi tokkiɗal to ka ɗum wona muraare nonno minisma wi gooto du barmi fa sanne ana wondi e sawrede horugol du ana wonda fa ande noɗo ka ɗo kasara laatori. Ñalaaɗe hannde guɓe hirduɓe ɗe ɗono guɓe burdaɓe kañum imgadde ɗe kañum e asiya ngana foccondirɓe e hakkillaji heedi kiɗal to. Ndenno kanko fad agga Almahamoudou gooto e hooreje gacca o hokki taƴoɗal muɗum, ndenno tiiɗalla kaadu yono kiɗal laamorte caggal kawral alafisgal ni laati ɗum. Ndenno ɗum e wonde keƴaɗo haala plateforme ka wi hono dawridal ana wonda dawridede du e sema fa jogol lobbe heɓe e oɗo kabaru. Kanko maître Harouna Touré wonko haaldi e Mahamadou Touré keɗɗenna Oumar Waygalo.
Wala fu iblisaji goduɗo hakkunde plateforme kañum e sema to kiɗal to, yo ɗum jaaliji ɗiɗi tan gonɗe ley guɓe ɗe woni ko pamrayi iforas kañum imrad. Ɓe pamrayino hono jogal hani waɗirede kawrital gaɗanongal to année fistongal, koɓe pamrayino dow muɗum koduinoɓe kani feccirde laamu hakkunde guɓe ɗiɗɗe yimɓele gomɓele sema kañum e plateforme. Wakkati joni miɗen gondi hokkidirde juuɗe famin ƴayal hono ɗiɗo tiɗalaji kani heɓinirede jogola. Min noddi laamu koɓɓe kañum suroɓe hakkunde ɓiɓɓe maliɓe fayoto suudu ambassadeur Alanzeri wondu le leydi ndi. Miɗen gondi haldude e ministre du wakkati joni no min kani faabiradeɓe famin ƴano ɗiɗo tiɗalaji kani heɓinirede jogal ko
wayde kawral hakkunde gacce e asiya ana ko yimɓe ngallure kiɗal nde kulti fa sannen to. Nenno goto gonɗo ley ngallure nde du wi ana hulta pati ono jogal ngallure nde immina baasi hakkunde ɗeɗo guɓe ɗiɗi. Nenno keɗoɗenna ko haaldi e Intala Ag Bilal les facitango Oumar Waygalo.
Yimɓele ɓeana kuli foti guɓe murtuɗe gonɗe toon ɗe memidira, saabi de heɓe fo anni gondi e ɓeydude yimɓele muɗum en. Won hollitinɓe wiide gaccaɗo wondi e hulɓinde ngallure kiidal nde, wakkati joni homo e maɓɓe furdano wondi e landinade. Wakkati furdu hono ɗi gonginali gaɗan ley nokku ɗum waɗi so jama o hakkillaji mumen jottaki. Ko waɗi sababu oɗo baasi ɗon kawrital gaɗanongal to année fisto ana hollita wiide hono nokkule kanɗe haybede ɗe ana kani feccede hakkunde gueɗe ɗiɗɗe. Wakkati joni saɗa warfa nata le ngallure kiidal nde hono poste ŋaji ɗiɗi gontoon, nokku goto gaccana haybi ɗum nokku goɗɗo sema haybi ɗum. Iɗum hollita wiide du ko joɓuɗa fa yoɓan koyɗe ɗiɗi. Wakkati joni ɗiɗo tiɗallaji min goni dow muɗum.
Hirduɓe hooreɓe laamu ɓe nenno wi kanko hooreje laamu hirduɓeɓe o wi nenno ko woni kiidal ko ana wara calɗi fa sanne. Soumaila Cissé holliti malinkoɓe fuu ana kani rentude kaalda du saabu de fa hannde dabare lobbo heɓaka. Nenno o duhiki du yalla deƴere dewra ana warta le leydi ndi. Kanko Soumaila Cissé wonko haaldi e Mamadou Abba Kunta keɗoɗana Oumar Waygalo.
Miilo ko wondi e wadde kiidal ñalowma hannden o iɗum metti sanne. Yimɓele ɓe fana kani hokkidirde juuɗe ƴeweyal hono tiiɗallaji gonɗi le leydi ndi kani heɓinirede jogala. Ɓiɓɓe mali fana kani joddade kalda kawra ƴeweyal hono bonanɗaji gonduɗe e wadde ley nokku o ɗi fur kani timmirde. Ñalowma hannden o mi duwonto leydi ndi nyalawma hande o mi duwonto leydi ndi yalla jam e deegarana warta le nokko fufa keben tekkite nobbe ko burmi fu yidande leydi ndi odo nyalawma cuubaado ramadan yewe yalla hono duwinirte den militaire ngabe kanye e civil ngabe njoppube adna be le duubi jabbino
kanyu connaissance depuis quelques années
kala ko jiddo famitaade pode fay do be mabbe na Facebook na Twitter do studio tamani alma me en tumutumbi anandarda yimbe fu mbayde taguji mu en se wana dun tan deere ndenago ngartata le leddi nenno le julde ramadan de do hawuji ngadi doji kewdi ngada ma fa deere deruntina la warta nenno horobe diina be mbi fa torra habe kana lami beedu tino pabito pabo hono kambe horobe diina be no be mbajoro julbe fa satter diina de do tede kanko alfadi wangara almami miside sidi yeya to tumbututo wonko haldi imrena kilu mayga keddana mamadou sama seku
yomu ko en fuf darto den wana o wana o iwde horade leydi ndi fa yottade gonbe leybe ko gonda e ko gollata fuf en dulla wide wakkati joni o rafi sare o wodi fasane dum latige hono ni sare wol mudu fere tawene jomira do yida dum neddo wawata gollude do pene e sikka allah na wonde mudum nden no fay duwama jatti jabataake bangal kawar satar dina o kay miden jaro yo majjare tan non wonande yimbele mum en an haani ko dunka en ande dina aslama ko be humtana dum hore famle yimbele be wide do dina jam dejere ndenagu gotum mako e dewral hakunde aslama en e kany hakunde aslama en e yimbele dina wobbe kalfinabe kabaru dina aslama ko be kani famle yimbele politique e yimbele gollobe lam froba be kambe dun haani hawnude be gonga holitinde be ko wodi ko holitinde jama o fuf ko woni aslama ko ki
hono wayde warde le gollirde lati ko hono mbawka le mali do nyande didi julde fu nenno yo kan ki do ga ki wadi ko wowno hande odu nenno gollirde kewdo le bam ko dodu yo bole ila bete hande nenno alal barande wana nyalaade de gollataake hewbe bi yo wayde darade laamu o e darne mudum se odo tagu hebi nyibude nenno kedden na mamadou sama seke e ousmane nyaale buli fa pedro del fam
bangal hopital gable tourito kay ko wowi ko tan wodi non tun so wana gollirde urgence be min tekkike wiide gollobe be kewa non tun fi fami beedoro famu mi jeyi non fatun tewtude neddo bawdo hallude min ko wodi ko kedo den odo dogotoro kulitido wiide ngonga jati gollobe hobbe ngaraay
lawona nyande golle wodi a tawan do laawidi fu jama hande do laawidi ana fandi ko jeeta yimbe woni yimbe hewbe ciudi mudden keddi njaayi golle so wana dun a yiyam feefa keba laawlo golle ya war o fu ana jiibi dun hollan wiide golle de fu golle mudden golle way non way ka feesem yeway
wana le golle de forba de tan woni ko min tagiti ko wiide yimbe le hewbe njaayi golle gollirde gollonobe ko hemun wobbe dun wonto be gollobe mun njaayi to maison de la presse to jati njedobe kabaru hewbe ngara golludi hon yottobe wobbe holliti wiide no laati fuf koy yu laamu leydi malini jaati wallani dum jama o sabi abada be ngada jukkoje batta majjum
en tout cas c'est un constat
ko diri nyande yidi kanya nyalomo jokkudi yidi ana fandi go himbe jaata golloje dum ana holla lokki dingol laamu o sabi haana golle wonde himbe mbasa yaade de joomu en mbasa jukkede ana way hono laamu o jaari pusira himbe pati gollowa e mbaa wiide pati himbe ngara kan way hono be jamiraabe pati be gollowo nyalomo jukkudi yidi o
le lendemain de la fête
on kebi fama yo mamadou sama seko ousmane nyaalou buli pacitani en no habitibe meda imanike kenge bamako do fa kumano rendo hono yimbe kanyi e jole mudu fo le julde ramadan ndedu pompier en bi njalti ko foti laabi chapande nay e joyi batte kasaraji laaji laawi nenno e le mudum be limti hono chapantato e jettom be ko fu yo barmube horab mo bi mosala heba ma hikka burde rowani ni sabede ko hikka ko buri famdude nanu kanko Bakar Dow joko horeje pompier en do wonko adde Ousmane Nyaale Buli kedo dembe
darani be denago fu jalti kenya fandenago hebe yetude Allah hikka kasaraji ngada e sanni hono wono idiji bellidi ni yimbe amen protection civil babe kasaraji chapande nay e joyi len yimbe chapantato en jetto woni barmube du bellidi idiji muda an ngada no kasaraji ko yada chapande jenay ka hikka jabbaaki debe seda nenu dum hollan wiide hikka wonko buyte kasaraji goto woni keddu le kasaraji kadi itikani barmbe kasaraji fa chapantati e jenay kenya idi chapantati e jitti dun an holla wonko buyti ka barmbe yogabe an nawni sanne himbe amena gonno nokku misideji kanya do yambereji gonno fu
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni fa botobe studio tamani
sangarti e kabaruji region ngaji meden ke be famta hono yimbe jom en kabardo wonbe do motoji didi cumi sitan ngaji didi du minisma gonde hawjine minisma beta hande les gar mobilaji im basoso tanto nan hakkunde yodum hakkunde gosi e ombori en nan e ka soferem be ka anandeni camion ben mercedes gorto du wujama beta hande to segoto joni woni arande e ka do nguyka camion ka les gallure segunde ka den no sede en kambi wuybe be ne yo lawol saha led meden nangino hono ministre soldats e leydi meden kanye jokidibe mudum fu njehi hono juldude kenya e soldats e maliba wombe jabali les régions segouto nen kanko chema uber kulbali o yahi ton fa o hebo hono soldats e wombe ton wondube du e rende yimbe ton e jawle mudum kanyunde hokkudebe hono kuyam le golle do dey kaddude di do kabaru jande kedde hedar yewtere ma ana yeso kenji jango